Amahubo 58 verse 1. Imbala nikhuluma ukulunga ngokuthula na, madodana abantu nahlulela ngobuqotho na. Verse 2. Ingane enhlizweni niphehla imisebenzi emibi, ezweni linganisa ngesilinganiso ukudluzula kwezandla zenu. Verse 3. Ababa hlubuka kwasesizalweni, abaqamba amanga baduka kwasesiswini. Verse 4. Isihlungu sabo sinjengesihlungu senyoka, banjengebulu leliyisithuli elivimba indlebe yalo. Verse 5. Lingalaleli izwi lezinyanga ezilumba amalumbo ngokuhlakanipha. Verse 6. Yaphula amazinyo abo emlonyeni wabo uNkulunkulu, phohloza amazinyo omhlathi ezingunyama ezingamabhongo Jehova. Verse 7. Mabaphele njengamanzi agobhozayo nxa ekhomba ngemcibisholo yakhe, mayibe sengathi inqundekile. Verse 8. Mababe njengomnikelo oncibilika, uphele njengophuphume kwesifazane ongalibonanga ilanga. Verse 9. Amabhodo enu engakaziwa izinkunzi zameva, uyakuziphephula noma ziluhlaza noma zivutha. Verse 10. Olungileyo uyakujabula ngokuba ebona impindiselo, uyawugeza inyawo zakhe egazini lababi. Verse 11. Abantu baze bathi, impela ukhona umvuzo olungileyo, impela ukhona uNkulunkulu owahlulelayo emhlabeni.